ujja kunzitansi. Wawomye mwana gwe, impulira nfa, kankusule munga chikesa. Nebirabo bibyo bitwale bitwale, kwagala nnyonyo kama maito puteni. Enewe musi yona sinalaba ya kusinga, ongubiso mutima mama ulugula bakobwenti bwepa emisuwa jona nijiriga. What they say I knew, you're the property I'm owning. Obu omi bomu kwa no, lunga lunga toke neza. No, no, baby, mumpi ke kasta chekuta. Awo, watu sewe wo, mukwa no tova. Nogenda munange funa mubolwadde nyakulwala nabasawo bangobye bangobye nti bote balaba bulwadde. Baby namaziga gampitamu obulamu bugwawo omusawo yegwe gwenize eyantegera munafu unkubange njaga nite chengwa gala nyonti. Why why baby kati ntukuza igwe chengwe ntukuza njiga njiga ku awo yeah. Awo watuse wewo mukwano tova.
Daddy.